fete tulifuna kusanyu na kula manyi te wafe katonde wakukaba kabulirwenda ba mama bulikate wabera mumaziga kabulirwenda ba tata musaja watunga tambola yeyokeza chemva mbuza mama nti yefe twalya chimusi mama na ngamba tumwana wange mfe katonde wawetu tyo chirabika katonda ya twerabira okubera wetu ti katukuse chimanyi nti musi tetulifuna mirembe na ye yesu anewunyisiza omusajja kubya surprise omuntu eyazalibwa mu famire wetu tabayo kyenfuuse leero mukama talondola byafayo byo
ekyo kimanye nganakuyamba
mukama talondola byafayo byo
ekyo kimanye nganakuyamba
ne bw'oba wazalibwa mu famire enjavu
mukama asobola okuwa omukisa
ne bw'oba wazalibwa mu kaza tasoma
mukama asobola okuyimusa
wano bangi bawadde bitibwa
amazima byali tebibasanira
wama tofayo tofayo ono mukama gwe kugamba asuula wandiwo okujja mu kibuga walinya motoka za manda tofayo wandiwo okujja mu kibuga walinya motoka za matoke tofayo ono yesu tayagala bikukwatako wabula kyanoonya gwe mutima go laba yusufu gwe baalabanga atasana maliriza fuse katikiro ababa uzo li mwana wani abo bebana babantu
mukama talondola byafayo byo
ekyo kimanye nganakuyamba
mukama talondola byafayo byo
ekyo kimanye nganakuyamba
ne bw'oba wazalibwa mu famire enjavu
mukama asobola okuwa omukisa
ne bw'oba wazalibwa mu kaza tasoma
mukama asobola okuyimusa
wano bangi bawadde bitibwa
amazima byali tebibasanira
talondola yesu gwenu yekubagiza labayo waffe katonda tasosola singa yali asosola labira kunze zanye yali nzije mu kyalo singa yesu yanoonya balungi moze teyali njagadde talina mafiga ngabana balala singa yesu yanoonya basoma moze nandisembye nakyo luno luzungu lw'enjogero n'ebitundu singa yesu yanoonya bagaga fani yandituyambye gano kufuna ekyokulya tulimira abantu ku kyalo kyokola baneewunyisiza omusajja kubya surprise omuntu eyazalibwa mu famire bwetu tabayo kyenfuuse leero mukama talondola byafayo byo
ekyo kimanye nganakuyamba
mukama talondola byafayo byo
ekyo kimanye nganakuyamba
ne bw'oba wazalibwa mu famire enjavu
mukama asobola okuwa omukisa
ne bw'oba wazalibwa mu kaza tasoma
mukama asobola okuyimusa
wano bangi bawadde bitibwa
amazima byali tebibasanira
ffe waffe tetufumbirwa mbaga bakulu bange bayitira mu dirisa
tofayo
tekimanye nganakuyamba
ffe waffe tetuwangala
mukama asobola okuwa omukisa
bakulu bange bafa kikutuko
ekyo kimanye nganakuyamba
ffe waffe tetusoma kutuuka wala
mukama asobola okuwa omukisa
tofayo